Re le Democratic Alliance re tshwenyeile haholo ka dipolao tse tswelago pele mo nageng tsa balemi. Polao ya Theo Becker yo e bego e le molemi kua provinceng ya Mpumalanga e tla morago ga gore Julius Malema a opele pina yeo e rego kill the poor, kill the farmer. Jwalo se se re tshwenyang haholo re le Democratic Alliance ke o homola ga yena ministera wa tsa temo e le go yena Minister Thoko Didisa gare ga dipolao tse tswelago pele gare go bona balemi. Jwalo re le mokgatlho wa Democratic Alliance re kgopetse yena moporesidente gore a ke a dire dinyakišišo tša go lebeledišiša gore na dipolao tse di reng di gola morago ga ge Julius Malema a fetša go opela pina ye re go kill the poor, kill the farmer.